Akufuneki ulinde ulindele impilo yakho. Kwikliniki yaseCarewell ufumana unyango olukhawulezayo nolunenkathalo. Abongikazi bethu bayamamela, oogqirha bethu bakhathalele ngokwenene. Impilo entle idinga indawo onokuyithemba, kwaye silapha ukuze sihambe nawe onke amanyathelo endlela. Ikliniki yaseCarewell, impilo yakho, ixesha lakho.